bangicela kakhumalo, bangicela lakazungu, bacela nakashanda, bacela ngobisiko, benzela umfana na. Ngayicelela ke mina, ngayikhethela wena.
Ntombazana ndini ngikuthanda ngize ndlula bangakini ngakuthanda sibekwe ngikhetha nangokhisi ngakuthanda se ngicela inkosi ufike wancika wathi qi ngakucika wathi mncwi sacisha ibani cwi hayi kanti kuyangigcina ngaswitcha wathi ci asithembe ukuthi uyabona ukuthi angizanga ngobuningi ngisibathele nje sibo angifuni omunye umuntu angibona wena wena liyofika lelo suku ngizokulobola wena babe uphama kwenkanyesi ukhanya okwelanga otshela noma lisolile isandwa sami
bangicelela kazungu bacela kakhumalo bangicelela kazungu bacela nakashanda bacela ngobisiko benzela umfana na ngayicelela ke mina I can't tell how well I
Zela gekonko, musukala we mama Usiseka ngelosi, inkosi kwazi ngegama Mbonga umawo wakuzala, mbonga ubaba wagondla Mbonga namandla wakho, kulezi impesa inqoba Buka phela wesisi, mfuna plenty ye kids Ushumayela mfundisi, ngizovula iveli ngimkhisi Asikaqedi my love, nale ndawo asikayazi Kodwa ke sobonisana, wena mavilakazi
Bangicelela kazungu bacela kakhumalo bangicela lakazungu bacela nakashanda bacela ngobisi benzela umfana
How do I feel? That is a little life. I don't think that shot that camera has ever shot me any happier.
How do you feel?
Yeah, well, that's why you don't get into.
What was that?
Just say the camera always sees what you say.
Then how do you feel?
Are
you in? Yes, but then the way you're in.
Oh,
mhlakazi mhlohlodume njengezulu siyabonga.